maleeshiyaadka afduubka geystay oo la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa afduubka u geystay gaari bas rakaab ahaa oo ka soo ambabaxay magaalada Mombasa kuna sii jeeday ismaamulka Lamu ee gobolka xeebta ee Kenya. Waxaan afduubkan uu ka dhacay halka lagu magacaabo Inyogoro oo u dhow magaalada Witu ee ismaamulka Lamu. Inkastoo aanan weli lahaynin tirada saxda ah ee dadka rakaabka ah ee saarnaa gaariga la afduubtay, haddana wararka ay VOA heliso ayaa sheegaya in ka hor inta aysan maleeshiyaadku baska afduubanin ay rasaas ku fureen gaariga, taasoo aanan weli lahaynin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay. Taliyaha ciidamada booliska gobolada xeebta ee dalka Kenya, Rashiid Yacquub, oo aan la xiriirnay si aan wax uga weydiino weerarka afduubka ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ay u geysteen gaariga rakaabka, ayaanan weli noo suuro gelin. Hase yeeshee, Irungu Masharia oo ah taliyaha ciidamada booliska ee ismaamulka Lamu ayaa warbaahinta gudaha Kenya u xaqiijiyay falkan afduubka ee baska loo geystay, isagoona sheegay in ciidamada ammaanka loo daadgureeyay goobtii uu weerarka ka dhacay. Weerarkan ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku afduubteen gaariga rakaabka iyo dadkii saarnaa ee ka dhacay ismaamulka Lamu ee Kenya ayaa imaanaya xilli toddobaadyadii la soo dhaafay ay ciidamada ammaanka ee Kenya ay adkeeyeen ammaanka gobolada xeebta iyo goobaha loo soo dalxiistago ee dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.